mudlala nendoda ethi sithanda sobabili awungeke ilunge awuwe isamudlala nendoda ethi sithanda sobabili awungeke ilunge
uselusi swamushe lamina uzamuthini Ekanti mina ufuna nginze njani ngitheme kanjani ngoba kusasa uzobushufuna umngani wami Oh ngiyabona ukuthi ufuna sicabanisa Oh ngiyabona ukuthi wena awusazi ngitheme kanjani ngoba kusasa uzobushufuna umngani wami
Awuwe esamudlala lendoda ethi sithanda sobabili awungeke ilunge
Kwavaleka mehle wangabona uhamba nobani ufuna ukuhamba nobani
Awuwe esamudlala lendoda ethi sithanda sobabili awungeke ilunge Awuwe esamudlala lendoda ethi sithanda sobabili
Ngitheme kanjani ngoba kusasa uzobushufuna umngani wami Siyabona ukuthi sikushaya ikhanda kodideka ingqondo kwavaleka mehle wangabona uhamba nobani ufuna ukuhamba nobani
Awuwe esamudlala lendoda ethi sithanda